Bamona Zakari Tunsi, Omwana Tuha, Bashina Zakari Tunsi. Omuntu akyawa amagezi aba akyayina okubuulirirwa. Nga bangi bangamba oyo omuntu gw'oliko musubuzi era si mutuufu ku kitiibwa kyo. Ne mbakyawa nnyo ne simu ne mba bulookinga ng'olwo kyenfuna mbwongo tebafunvubira nsule balonde era kubagenda omulemwa gw'oli wa mwenda. Olaba alekwa Faridi asaala n'ekiro n'alekwa Franka gw'ovuma n'asirika. Ffe twamutya kukaabya kwefu ku bigambo by'alina abuuka kwona akwira ono omwana Tuha bamuna Zakari Tunsi. Aleke mmere waka akoma wesiribe eyakedde mumatulutulu akoma wenjubegwa. Bamuna Zakari Tunsi omwana Tuha ono bamuna Zakari Tunsi walaya Tuha Bashina Zakari Tunsi. Sule ne daru manyi nagala ne mpitawo akinvuma ne nsirika olusi kinkuba ne nsonyiwa ne mpangisa ababuulirira ne bannaddiini ne bakwatamu neyiba n'ansaba nsikaka n'embuwe giba emyaka egitengerera kumbe ndi ku kimotoka omutali nginisonki kiitanya kyake ne ntyo bibuulira bakyalijjukira baali bandabula. Obungi bw'okutegeera kumanya nti bwe butono bw'ebizibu byo ne nfa kisiri teryakuvunaana bw'oba okiyisa okutuyira kkiriza okuwabulwa obagaana lumu olikonkone eggwanika tadda wakasula mu bbaala tawuse mbidde asigula ndu alya n'omulondo ate oba ogwo gumuyamba muki omwana w'omukazi gw'oyiwako amazzi n'onywa bamuna Zakari Tunsi eyali owewange bamuna Zakari Tunsi omwana Tuha Bashina Zakari Tunsi. Atonye mori kalala tamanyi kunyiga nyiza bumiza tachalina gwagana mira ne sada biwuta buvebyo taseka sesa busesa tachakava kabya bukabya tachandugala yadugaza tashano baba muno bako kati emirimu gyasaba abagindiira munene nnyamira wiche nagobwa mu bbaala wiche jaloje ne babakana ekifunira embuto zekitamanyi anti kyensi yamalwa kivuddeko ekyamanyi ani yakikangamu kiwakulamu nga kisuula eri ono takyayina mpisa agenda gy'ayita mukola yeesittaza n'abawera oli ensonyi ezi n'abakunca ekimpemempeme wo kiri ekisiga eggobe rimere yintuyo zange labayoweza nfa busa ono nasima nvuba ku kiswa ekyafuluka mukama nsaba onnyambe nfuna omutuufu ku buyinza bwo banyumya obutonotono gye mpitira ne mmanya nti bano bangeyeza oba empaka ziri ntuusaawa akazi ndabe nange ensunga nnyo osanze bakaaba gy'olaze yate omulwadde yasuza atya wenna wenna wakanya nsaba musonyiwe naawe ekkiriza owagulwe kugenda kwejjusa ebintu ng'ebyo kolerera amagenda gange banyo ndabidde ku faaza kiri bamuleeru baganda ge butende wenna wakanya nsaba musonyiwe kiwala kyannumya omutwe kugenda kwejjusa ebintu ng'ebyo n'olumu kyantwala ku ndagu banyo ndabidde ku faaza kiri nze kwenenya ntukule Ivani Pro Padema.